Isithombe sesine. U-Elisha nebutho elingaboni. Amakhosi 2, Isahluko 6, verse 17 to 23. AmaHebheru 10, verse 30. Izaga 25, verse 21. Ngesikhathi amaSiriya esondela ezothatha u-Elisha, wathandaza kuNkulunkulu wathi, "Bashaye ngombani ubenze bangaboni." Ngokushesha baba izimpumputhe. U-Elisha waya kubo wathi, "Ngilandeleni, ngizonisa kubantu enibafunayo." Wabahola, wabasa eSamariya, ikomkhulu lika-Israyeli. Wafike wathandaza futhi wathi, "Nkulunkulu, vula amehlo abo baphinde babone." AmaSiriya abona ukuthi asezweni lezitha zawo. Inkosi yakhona yafuna ukubabulala, kodwa u-Elisha wathi, "Banike ukudla, ubaphuzise bahambe." Inkosi yenza njengoba kusho u-Elisha. UNkulunkulu ka-Elisha mkhulu ngaphezu kwezitha. UNkulunkulu usiyala ukuthi singabi negqubu ezitheni zethu. Uthi ungabuyiseli, yimi engizokubuyiselela. Aphinde athi uma isitha sakho silambile, siphe ukudla, uma omile mnike okuphuzwayo.